obufumbo echo kirabo kya Katonda kye yawa abaana be basanyuke nga bulijjo okwagala essanyu n'emirembe biri Adamu be yalina bibeere gye muli mwembi
ebyo biri Adamu be yalina bibeere gye muli mwembi
mulayidde mwembi
naffe tuli wano nga bajulirwa
muli bafumbo leero
abagasse ye Mukama teri bakugattululwa mmwe musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda
mulayidde mwembi
naffe tuli wano nga bajulirwa
muli bafumbo leero
abagasse ye Mukama teri bakugattululwa mmwe musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda
okuyomba obusungu n'okulimba mubireke byote bigasa Mukama abikyawa obwesigwa obumu n'okutesa ebyo temubisuula munyumirwa obufumbo bwammwe
ebyo temubisuula munyumirwa obufumbo bwammwe naffe tuli wano nga bajulirwa
muli bafumbo leero
abagasse ye Mukama teri bakugattululwa mmwe musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda
mulayidde mwembi
naffe tuli wano nga bajulirwa
muli bafumbo leero
abagasse ye Mukama teri bakugattululwa mmwe musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda
ekigambo kye tabaza mu bufumbo eri ebiremye mu musaba abawanguzenga ekisenge yekotera mula byonna ebyama temubizuza mubirage Katonda wammwe
ebyama temubizuza mubirage Katonda wammwe naffe tuli wano nga bajulirwa
muli bafumbo leero
abagasse ye Mukama teri bakugattululwa mmwe musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda
mulayidde mwembi
naffe tuli wano nga bajulirwa
muli bafumbo leero
abagasse ye Mukama teri bakugattululwa mmwe musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda musanyuke era mukumbe mwolese ekitiibwa kya Katonda